that topic.
We want to go on that topic.
Who
want to join God to work with him to fulfill his promises. For his promise his world will be filled with knowledge, the knowledge of God and his glory. It's the head we are going to see. Broken this portion to understand quickly who are going to join on God to fulfill his command, promises. Like he promised the world be filled with knowledge of God and his glory. He begins by saying in 1 Corinthians 6:1.
Omuti yenna ku mmwe bw'aba n'ekigambo ku munne nti ayanganga okuwuliza ensonga abatali batuukirivu so si eri abatukuvu, oba temumanyi nga abatukuvu be balisalira ensi omusango? Era obanga ensi mmwe muligisalira omusango, temusaanira kusala nsonga ntono nnyo?
Tumanyi nga Katonda ye mulamuzi.
We know that God is the judge.
Naye ate yakkiriza tusale wamu naye
omusango. When you expect us to carry judgment together with him.
Ati weebuuze.
Now ask yourself.
Osobola osala omusango nga tolina kumanya.
Can you judge and carry judgment without knowledge?
Yes, he was
raised Jesus.
Osobola osala omusango nga tolina kumanya.
Can you carry out judgment without knowledge?
Kitegeeza oteekeddwa okuba nga olina okumanya okutuuka ku kigera kya Kristo.
You must know to reach the measure of Christ.
Ndowooza wasoma bulungi Bakolinsi ekisooka.
I think you read well 1 Corinthians.
No, eri b'Efeso.
Ephesians.
B'Efeso nya.
Ephesians 4.
Kuva ku lw'omwenda.
From verse 9.
Paka okutuukira ddala ku lw'15.
Reaching 15.
Tulina otuuka ku kigera kya Kristo.
We have to reach the measure of Christ Jesus.
Bwe tuba baakusala wamu naye omusango.
If we are to carry judgment with him.
Bakolinsi ekisooka essuula ya 6. Temumanyi nga tulisalira bamalayika omusango? Tulirema tutya okusala emisango egy'omubulamu buno? Kale bwe muba n'okusala emisango egy'omubulamu buno, abanyoomebwa mu kkanisa abo be muteekawo? Njogedde kubakwasa nsonyi. Kiri bwe kityo nti mummwe temuyinza kuzuuka muntu mugezi ayinza okusalira baganda be ensonga. Naye owooluganda awoze n'owooluganda era ne mu maaso g'abo abatakkiriza.
Tugenda kuba tunyonnyoka paati yo gye tutaddewo
ey'okulabika
nga twegatta okuba abakozi bamu ne
Katonda
okutuukiriza
ebisuubizo kye,
y'ensi erijjula okumanya Katonda n'ekitiibwa
kye.
Naye agambye tetugenda kukoma bukomi kukola naye okuva kuno ku
nsi,
wabula n'eri mu kusala omusango mu ggulu
tugenda
kuba wamu naye.
Naye
waliwo ayinza okusala naye omusango nga talina kumanya era nga talinga ye, kubanga ayogera mu Befeso esula ey'okuna tugambye okuva ku lw'omwenda paka 15 nga tulina otuuka ku kigera kya
Kristo Yesu.
Era kyava ayogera mu Bakolinsi ekyokubiri esula eno ey'omukaaga.
Bakolinsi ekyokubiri esula ey'omukaaga n'olunyiriri olusooka nti, era bwe tukolera emirimu wamu naye tubeegayirira obutaweebwa bwereere ekisa kya Katonda.
Owulidde bulungi nti era bwe tukola emirimu awamu naye Katonda waffe Katonda tatukoza, tukola wamu naki?
We work together with him.
Tegeze n'okuba soba.
Means you must be sober.
Otegeerana naye nga Katonda ategeera nga nawe otegeera.
You understand and God too understands.
Yensonga lwaki akwata ebisirisiro eby'ensi?
Reason why he gets the foolish of the world.
N'abifuula ebigezi.
Makes them wise.
Bisobola okwasa abagezigezi ab'ensi obuggya.
Jealousy over the ways of the world.
Yes, he was
raised Jesus.
Kaduliriza kino wa Luganda.
Listen this brethren.
Agambye tutitiremu olunyiri olwo.
Repeat this verse.
Bakolinsi ekyokubiri essuula ey'omukaaga n'olunyiriri olusooka.
2 Corinthians 6:1.
Era bwe tukolera emirimu wamu naye, tubeegayirira obutaweerwa bwereere kisa kya Katonda.
Nti ekisa kino eky'okukolera wamu naye,
grace of working with him,
tuleme kukitwala nga kya muzannyo.
Don't take it as a joke.
Tetuzannyira mu kisa ekyo.
Don't joke within that grace.
Katonda okuddira okumanya kwe nga ye bw'amanyi bumumanyi.
To get his knowledge as his God needs to
be. N'agamba kale kwata nawe omanye, omanye tumanye kyekimu.
Get and all of us know together the same.
Katonda ye ntandikwa.
God is the beginning.
Naye asobola okuwa okuva w'atandikira paka
waleero.
N'omanya nga bw'amanyi.
And you know as he knows.
Osobola okukola wamu naye.
That you work together with him.
Kubanga Katonda takola na basiru nawe
okimanyi. God doesn't work with the foolish, you know that.
Waakiri akwata omusirusiru n'amufuula omugezi.
At least he gets the foolish and makes them wise.
Ne bakola bombiri.
And they work together.
Ekirala.
The other.
Katonda takoza.
God doesn't use you.
Akola naawe.
He works with you.
Emizimu gye gikoza.
Demons are what uses people.
Kubanga gikukoza ku bintu by'otamanyi.
They use you over things you don't know.
Era ekigambo ekyo tukisangulayo mu nsi yonna.
Find that world in the word in the entire world.
Tukisangula mu mitima gy'abantu.
Wrap it from the hearts of people.
Ne mu magezi gaabwe.
And from their minds.
Ekigambo nti Katonda ankozesa.
The word which says that God is using me.
Kubanga Katonda takozesa abantu.
God doesn't use people.
Katonda tukola naye.
God, we work together with him.
Tusigala tutegeera.
We work with him as
nga tuli soba bulungi nnyo.
We are soba very well.
Nga tutegeerera ddala.
We understand.
Amen.
Kubanga omuntu akozesebwa.
A person who is used.
Akozesebwa nga tamanyi ne byakola.
Without knowing what they do.
Atukakase.
Let's prove.
Befeso sura ey'okubyonyolosooka n'olwokubiri.
Ephesians 2 verse 1 and 2.
Abefeso esula ey'okubiri olunyolosooka. Era nammwe yabazuukiza bwe mwali nga mufiiridde mu byonoono n'ebibi byammwe bye mwatambulirangamu edda ng'emirembe gy'ensi eno bwe giri okugobereranga omukulu ow'obuyinza obw'omu bbanga omwoyo ogukoza kaakano mu baana abatawulira.
Owulidde bulungi nti sitaani n'emyoyo gye
gyonnaoy'emibi
bakoza bukoza abaana
abatya.
Ebyo byewesiŋŋana oyogera ennimi z'otategeera.
What you find speaking tongues you never understand.
Kubanga okozesebwa.
For you are used.
N'ogamba njagala kwogera kino.
I want to speak this.
Omuliro olulimi lwogera
birala. And the tongue is speaking something else.
Tosobola lukontrolinga.
You can't control your tongue.
Omanya nti tosobola lukontrolinga.
If you know you can't control it.
Omanya kati waliyo
ekikukozesa.
Naye si Katonda.
But not God.
Kubanga Katonda akola naffe nga tutegeera.
God works with us as we understand.
Kati ekigambo ekyo munsi yonna tukisazizza mu linnya lya Yesu.
Ekyokugamba
mu Katonda akozesa
abantu.
Tutegeeraganye
bwe.
Katonda takozesa abantu
tukola naye.
Ekintu ekikozesa oba tolina totegeera by'okola. Katonda ekimuleta n'atuleetera okwolesebwa.
What makes God brings vision to us?
N'atulaga.
And he shows us.
N'atuyita tule w'ateseza ebigambo.
Makes us sit where his counsel of his
word. Tusobole okubyetegereza tubitegeere tulyoke tuweereze wamu naye.
Understand and know them that we serve with him.
Kati Katonda yasuubiza.
Now God promised.
Nti ensi erijjula okumanya Katonda.
The world will be filled with the knowledge of God.
N'ekitiibwa kye.
And his glory.
Naye ekisuubizo ekyo.
But that promise.
Ayina okukikola n'abantu.
He has to do it with people.
Abamaze nabo okufuna okumanya.
Who have gotten knowledge.
Yava kugamba Yeremiya.
That's why he speaks in Jeremiah.
Abiri Musa
23.
18.
Verse 18.
Yeremiya Isaya abiri Musa n'oluyiro 18. Kubanga ani eyali ayimiridde Mukama wateeseza ebigambo. Ategeere awulire ekigambo kye.
Nti bw'oba otuddewo Mukama wateeseza
ebigambo.
Owulira n'otegeera.
You hear and understand.
Yeremiya 2:18.
Jeremiah 23:18.
Ani eyali yeetegereza ekigambo kyange n'akiwulira. Laba, kibuyaga wa Mukama kye kiruyi kye. Afulumye.
Afulumye lwaki?
Is God not why?
Kubanga bagambye tula bwatesize.
Because they refuse to sit at the counsel of his
word. Ebigambo n'okubitegeera n'okufuna okumanya.
Understand and to get knowledge.
Weewaawo, kibuyaga wa kazimu aligwa ku mutwe gw'ababi. Obusungu bwa Mukama tebulidde okutuusa lw'alimala okutuukiriza, okutuusa lw'alikomekkereza omutima gwe bye gumaliridde. Mu nnaku ez'oluvannyuma mulikitegeerera ddala. Saatuma bannabbi abo naye ne badduka n'ambiro. Saayogera nabo naye ne balagula.
Baagaana tulaba atesezza ebigambo.
They refused to sit under the counsel of his word.
Bw'aba yabayita.
If he called them,
teyabatuma.
He didn't send them.
Kubanga atuma omuntu ng'amaze okulaba atesezza ebigambo n'abyetegereza.
Someone after sitting under the counsel of his word.
N'abitegera n'abimakinga bulungi.
And they understand, mark them very well.
But media's affairs are
now. All our media.
Tosobola kikolamu.
You can't work in it.
Atumaze funa kumanya kujjudde.
And you have not gotten full knowledge.
Ate tujjasobola kwogera ku bya full knowledge nga tobirina.
We shall not speak of the things of full knowledge we don't have them.
Ate omukuumi waabyo waali.
And the one who protects them is there.
Bw'ona agenda katuti n'akuziba omumwa teweewuunya.
If you go in the pulpit and blocks your mouth, don't be surprised.
Kandi onaabuuyi ng'oyogera yogera bino teki.
For you will be there speaking what you don't understand.
Ng'obuuza kimutu wali wamu ne full knowledge.
You claim one thing, we are with full knowledge last time.
Kubanga awe ensonga ye.
For he gives his reason.
Atuwulire mu Yeremiya.
Let's see in Jeremiah.
Yeremiya essula ya 23 olunyi lwa 22.
Jeremiah 23:22.
Naye singa bayimirira mu kuteesa kwange, kale bandiwuliza abantu bange ebigambo byange. Era bandi bakyusizza okuleka ekkubo lyabwe ebbi n'obubi bw'ebikolwa byabwe.
Bandimanyisizza abantu be bigambo.
He would have made his bone know his words.
Era abantu bano bandirese ebibi.
These people would have left their evil.
Gw'olowooza lwaki abantu balwana n'ekibi kaakati?
Why do you think people fight with evil now?
Amaanyi g'okumanya balina matono.
The power of knowledge they have little.
N'abamu tebalina wadde.
Even others have nothing.
Tuvulaba ekibi kibawangula.
That's why sin overcomes them.
Amaanyi agasinga obungi.
Exceeding power.
Twawulidde gajja.
We heard it come.
Nga mu kibyakyo.
When in your vessel.
Eky'omubiri gw'ogwo omunafu.
That your weak body.
Mulimu okumanya.
There is knowledge.
Obugagga obw'okumanya.
The treasures of knowledge.
N'ofuna amaanyi agawangula.
You get power to overcome.
Oba kibi.
Whether sin.
Oba mulabe sitaani.
Whether the devil.
Agenda mu maaso n'okulumba mu ndwadde n'ebikolwa ebirala.
To attack in sickness and other works.
Singa ofuna okumanya.
If you get knowledge.
Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Okumanya kwa Katonda okujjudde.
Full knowledge of God.
Twategedde kuleetebwanga ebyawandiikwa bigenda bigattibwa olujiri
kumubiri. We understood this Paul when scriptures are joined scripture by scripture.
Okusinziira ku biri mu Isaiah.
According what is in Isaiah.
28:9-13. Yesu yebazibwe.
Praise Jesus.
Asubira ogenda maaso n'otegeera Katonda.
Let me expect you move on to understand God.
Era nekikwatagane full knowledge of God.
And what concerns the full knowledge of God.
International ministries.
International ministries.
Era ng'otegeera lwaki tukoyisa nnyo focus of God.
And why you understand why you so much
the focus of God. Ko.
What should go on there?
Yes, he was
raised Jesus. And what should we bring on?
Okumanya okujjudde.
The full knowledge.
Kubanga kino kisuubizo kya Katonda.
This is the promise of God.
Era nga balina kikolamu wamu naye.
And they to do it together with him.
Atekeddwa okubanga nabo bajjudde okumanya.
They too must be filled with knowledge.
Nabo bagende nga bajjuza ensi yonna.
They will move on through the entire world.
Kubanga atukwasa ebigambo bino.
We commit these words to us.
Tunasobola okubyongerayo mu bujjuvu bwabyo.
We shall move them ahead in their fullness.
Ogera ngasuubiza mu Isaiah 11:9.
Speaks promising in Isaiah 11:9.
Isaiah sura ya 11 n'oluyi olw'omwenda.
Isaiah 11:9.
Tebaliruma newankubadde okuzikiriza ku lusozi lwange olutukuvu lwonna. Kubanga ensi erijjula okumanya Mukama ng'amazzi bwe gasaanikira ennyanja.
Owulidde bulungi.
You hear clear?
Tebaligezaako kutulumba.
They will never try to attack us.
Newankubadde okuzikiriza.
Either to destroy.
Kubanga ensi.
For the world.
Erijjula okumanya.
Will be filled with knowledge.
Ekitiibwa kya Mukama.
Of the glory of God.
Kumanya Katonda.
Knowing of God.
Nti okumanya okwo kwe kugenda okuleeta okuba nti teryakulumba.
That knowledge is what is going to cause that no one
can attack
you. No one can destroy you.
Naye ng'agamba kulina
okujjula
nga bw'ogenda olaba amazzi ku nnyanja nga butuufu gyonna ejjudde amaaso n'ogatula ne
gakomeera eri
nga temuliimu kizinga
wadde.
Yesu yebazi.
Praise Jesus.
Okumanya kuno.
This knowledge.
Newankubadde nga tekulijjula mu bonna.
Even though it will not fill in all.
Mu bantu ng'abali ku nsi.
People as they are in the world.
Naye yensi ate ino okujjula.
But the world must get filled of it.
Kitegeeza.
It means what?
Mu Uganda muyinza okubaamu abantu asatu.
In Uganda there may be 30 people.
Ate nga tekigenda kuba bwe kityo.
And it's not going to be like that.
Wogeredde mu percentage.
We've spoken in percentage.
Buli kikumi asatu.
130%.
Oba kali. 50%. Ne mu Kenya.
Even in Kenya.
Africa.
Africa.
Ensi zonna abantu bonna we bali.
All people where they are in the world.
Enneekubingirivu bwete.
Nga
buli kifo kirimu abamanyi.
Every place the people with knowledge.
And it is
filled like water spread over the sea.
Your neighbor, the
entire world will have the knowledge. You thought everyone will have it? The other is the world, these are the people.
When it says
the world be filled with knowledge, it means something.
Everywhere
you reach, you can hear people with knowledge.
When that we have
done, we would have finished our works here.
And wait
one day is there to come.
Yes,
praise Jesus. And
they're
putting in place of media. Try to see in every place that people with knowledge. That they'll bring justice which is completed well.
Because
the world will be filled with knowledge of God.
Yes,
praise Jesus. It's to fulfill Matthew 24:9 unto 14. Let's hear.
Matayo esura ya biri munya olunyiriri olw'omwenda. Lwebali bawaayo mmwe mwebonyebonyesebwe bali batta nammwe mulikyayibwa amawanga gonna okubalanga erinnya lyange. Mu biri ebyo bangi balyesittala baliwaŋŋanayo. Balikyawagana. Ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja.
Mu biraate ebyo byennyini
ebyo.
Jjukira okumanya kuyingirawo. Mu biro byennyini nga bannabbi b'obulimba bangi.
Kati
buli omu yesitali. Musumba yanfera
jjuzi banda.
Owulidde bulungi.
You hear very well.
Banna neewuunyizza nnyo banna.
I have got surprised so much.
Ebbanga lino nambadde bannimba.
All along they were lying to me.
Matayo 24:4 n'oluyiriri lwa 10.
Matthew 24:10.
Mu biro ebyo bangi balyesitala baliwaŋŋanayo balikyawagana. Ne bannabbi bangi ab'obulimba balijja balikyamya bangi.
Nti okukyama nga kungi mu biro ebyo
byennyini.
Okumanya okwe kujjira awawe ng'abantu bakyamye olw'abannabbi b'obulimba obabangi abatume ab'obulimba abasuma b'obulimba okumanya nno nagwo nga tekutuusa mu kaseera ak'obuvuyo obungi kiregeeza tubafe tulina okwegendereza
ennyo
abaleeta okumanya
okulabika
nga tekulimu wadde
ekizikiza
nga tetwefaananyirizaako ku bantu
bali.
Matayo 24:12.
Matthew 24:12.
Era kubanga obujeemu buliyinga obungi okwagala kw'abasinga obungi kuliwo.
Nti ebiro bye tujjiramu
byennyini
mwe muli abakoowu abangi.
There are a lot of tired people.
Nga bakoowu.
Many tired.
Tukooye ebintu bya bulokole.
Tired things of our
ebintu bya ddiini byo bya kifere bulijjo.
This is fake all along.
Ate sigenda kusamira kantu
ne butuusi waka. The devils, let me sit home.
Ebiro okumanya mwe kujjira.
The seed of knowledge when it comes.
Ebyo bye biriwo.
That's what is in place.
Ale oluza tukyalinda ki?
You think we're waiting for what?
Abakoowu be bangi kati.
The tired are the many now.
Abasize musize.
They were sold, you've sold.
Abalowoozezza okuweereza mulowoozezza.
They have sold to minister, you've thought of it.
Matayo 24:4 n'oluyiro 13.
Matthew 24:13.
Naye agumiikiriza okutuuka ku nkomerero yalirokolebwa. N'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa mu nsi zonna okuba omujulirwa mu mawanga gonna awo enkomerero n'eryoka ejja.
Nti enjiri eno ey'obwakabaka bwa Katonda obwakabaka bw'omukulu eribuulirwa eri ensi
yonna
okubeera obujulirwa
olw'enkomerero
n'eryoka
ejja.
Okumanya kulijjula ensi
yonna.
N'enjiri eno ey'obwakabaka eribuulirwa ensi
yonna.
Eyitamu
ki?
Okumanya.
Obukwasaganyirizaawo.
Okumanya kulijjula ensi
yonna.
Mu kiseera ekyo mwe kujjira.
Enjiri
eno ey'obwakabaka eribuulirwa amawanga gonna. Okubeera obujulirwa. Enkomerero eryoka
etuuka.
Otegedde bulungi.
You understood well.
Jjukira okumanya Katonda bwabwe.
Remember the one true knowledge of one true God.
Ye kitaffe.
That's the Father.
Ne Kristo Yesu bwe yatuma.
And Christ Jesus is sent.
kigambo kigazi
it's a broad
kubanga Kristo yekali mu
for Christ alone
kuva kunsi paka mukuru
ya kusa him are things in heavens and the entire world that's the kingdom of God
kitafa akole kuleri jane sevya
this new heaven and new earth
missing and wa kuru
it's born about the heaven
omoyo mtu kuvalimu emyo musanga
the Holy Spirit has seven spirits
singa ebyo bimala okubuna
if that spreads
obwakabaka buba bumaze okubuliwa
amawanga kingdom would have been preached to all nations
Uburade wano kuchayogera kino.
Though here we speak this.
Yeseri tulo kumanya katona nechitibwa
chi. Will be no full of the knowledge of God.
Abantu kuogere.
We must begin to
kumanya katonda chechi.
What is the knowledge of God?
Nechitibwa chechi hiru.
And what is his glory?
Kuleyo ketulende katonda ntiono ye Christ.
Bring God that this is Christ.
Ari mwe biri mugone.
And he must things in heavens and earth.
Kulete chita
bring the Father.
Ari mu kuleri jane sepe bisingani okuru
peace above the heavens.
Kuleto moyo mtu ku
bring the Holy Spirit.
Ari mwe biri musambu.
He has the seven spirits.
Naye atakula wona wona.
He works
okuba mwaba mpaka neno
jitu. From above the heavens to where we are.
Naye kade otuja kuwa bwe summary.
There we shall give a summary.
Kubanga tatu kwa wetu kwa tanti ono Yesu.
We connect this is Jesus.
Nitaandika kumshipa
tu the gate of the earth where we are.
Paka mkweli okusa. Tuba tulisi kumanya ku.
We evolve much
knowledge
is glory.
Hallelujah. Yes, yebo zwe. Kitukese ako kubanga tukutegeza
uruganda. Tell your brethren.
Pozani na mchibaita omulembo omujjo gwino okumanya katondo okujjo.
Don't talk with the new generation with the full knowledge of God.
Nebo eba media.
Even though it's media.
Uba katabu.
Whether a book.
Uba CD.
Whether a CD.
DVD.
DVD.
Wana ubaga tukwenda okuteka.
Where we shall put the message.
Uba kufurash uba.
Whether the flash no matter where.
Ubango mulimo gwa katonda yakusubiza.
But God promised it.
Etukete kulo tabulosi tulosi.
You've not woken to dream it and make a dream.
Kino si kiroto.
This is not a dream.
Omanya abantu bayina okolesebwa n'ebiroto byabwe.
You don't have visions and their dreams.
Naye kino si kiroto kya muntu si kolesebwa kwa
muntu. A dream of someone or a vision of someone.
Subizo kya katonda.
It's a promise of the living God.
Ate mujukire ya subiza mwesi.
Remember he promised this faithful.
Nolokutukiriza ino kutukiriza.
Even fulfilling it will fulfill.
Yes, he was
raised Jesus.
Ayogera muhaba ku kubiri ku kisubizo kino.
Habakkuk 2 on this promise.
Unyole 14.
Habakkuk 2:14.
Habakkuk esula eyo kubiri olinyiriri ole 14. Habakkuk esula ya kubiri no olinyiriri wa 14.
Habakkuk 2:14.
Kubanga enseri jula okumanya ekitiibwa kya Mukama. Nga amazzi bwe gasaanikira ku nnyanja.
Ekyo si kisuubizo
kye. Don't have his promise.
Umanya Mukama n'ekitiibwa
kye. Knowing God and his glory.
Katuja manya Katonda.
Now we shall know God.
Omu wa amazima.
The one true God.
Ekitaffe.
That's the Father.
Engeri gyali entandikwa.
How is the beginning.
Yakola mwegulire janese.
How we made the new heavens and new earth.
Ebisinga ni waguru we.
Which are found above the heavens.
Then tuko manya Kristo yali.
And we reach know who is Christ.
Alimo kuva kunsi kuno kutuli.
Between him are things from the world where
Baka
we are.
Baka mkuru yako shatu.
Reaching the third heaven.
Kutegiri ne chitaffe.
We understand the Father.
Mune no moyo mutu.
Rather the Holy Spirit.
Alimo emi omushavu.
In him is the seven spirits.
Jikolo kuva kuru we kuru.
They work from above the heavens.
Mkuru yona.
Into the entire heavens.
Baka kunsi kutuli.
To the earth and the world where we are.
Kuri okora we ekitibwa kya Katonda kitaffe.
And see the glory of God the Father. Son
no moyo mtu
and the Holy Spirit
nga okumanya okumanya okumukwata ko jude
and the knowledge constant in
his word nga chimanyetu
and this when his glory is known
amen
yes he was with
praise Jesus
so we bacha katonda
now we thank the Lord
banga tunyonyude
who is explained to us
na yebino yabishubiza
but this is promise of them
biri bawo munaku izisembe nayo dara
in the last days
tukanga tize tutambulide
we are right moving these days
Kiregeza tuli mu kifo kye
means we are right in the same place.
Mu biro bye nyine
in the same season.
Mu biseera bye nyine
in the right moment.
Okukola ku buli mwezi.
We work with him.
Wamona hii
together with him.
Daniel 12.
Daniel 12.
Watasoka.
Utaanza n'olusoka.
Daniel esule 12 n'olunyiriri olusoka.
Daniel 12 from verse 1.
Era mu bire ebyo Mikaeli aliyimirira omulangira omukuru aliyimirira abana babantu bo
nti mubirebyo byennyimi ebyo
same moments
okumanyanga kujja
as knowledge is coming
na majega ba malaika
tayari and the armies of the angels too will come
sikujja buzimbulisho okumanyanga tekuli
bokuwa we bring knowledge without protection
yebugambye
stora
okumanya omuntu alina okumanya katonda amuteekako
obukuumi
era amaaso g'omutonzi gabeerakuoyo
yesu
yebazikyava agamba nti mubiro ebyo byennyini ebyo maika alina otumibwa gabudyeri yatumiddwa dda obubaka n'ekibinja
kye
abayika b'okuteesa bwe batyo nabo abaamaanyi b'abadooni
ab'okumanya
obutonde bwonna yesu
yebazibamalayika
b'okutya mukama
bamalayika
b'omuliro
nabo
nga batuuse n'omuduumizi
ali
wansi w'omwoyo wa mukama
naye
ng'ali tayaali mubiro ebyo era ekyo ekyo eriyeyongera okuba mu
biro ebyo
Daniel isura ya 12 n'olunyiriri olusooka omulangira omukulu aliyimirira abaana b'abantu bo era walibaawo ekiseera ekyokunakuwaliramu ekitabangawo kasooka wabaawo eggwanga okutuusa ku biro ebyo era mu biro ebyo abantu bo baliwonyezebwa buli alirabika nga yawandiikibwa mu kitabo ekyobulamu era bangi ku bo abeebaka mu nfuufu ey'oku nsi balizuukuka abamu eri obulamu obutaggwaawo n'abamu eri ensonyi n'okunyomebwa okutaggwaawo n'abo abalina amagezi balyakayakana ng'okumasaamasa okw'omu bbanga n'abo abakyusa abangi eri obutuukirivu ng'emmunyeenye emirembe n'emirembe naye ggwe Danieri bikka ku bigambo osse akabonero ku kitabo okutuusa ekiseera eky'enkomerero
ku kiseera kiri ebintu gye bisembayo
gye
birina okukolera
okutuusa ekiseera eky'enkomerero bangi baliddiŋŋana embiro okumanya kulyeyongera
kisuubizo nakyo
wabula
ekyomubiro
byetulamin
eyasuubiza muki bw'aba yasuubiza nti okumanya kulyeyongera kutiina
okubaawokyetulimu
kyennyini
nnyinitozanyira
wantu wonna awalina okuyita okumanya n'okujoyisaawo ebintu
ebitategeeka
tuli mu Daniyeri sura ya 12:5 nze Daniyeri ne ndyoka ntunula era laba abalala babiri nga bayimiridde omu ku lubalama olw'omugga emitala w'eno
katubuukemu tugende ku lw'omunaana
Daniyeri 12:8 ne mpulira naye ne sitegeera ne ndyoka njogera nti ayi mukama wange ebiriva mu ebyo biriba bitya nayogera nti kwata amakubo go Daniyeri
genda bannabbi mugende
mwewumule
yawumuza bannabbi nti ebyo birina bannamme batekerwa balina
okubitambuliramu
oba okimanyi nga
yegwe
manya oli mu kifo
ekituufu
badaniri babagamba mugende muwumule badaniri babagamba
mugende
ebigambo si byammwe mulimu si
gwa
waliwo abaakutegekerwa
kati
nze buli bwenkimanya nga
yonzaneesiimye
Danieri essuula ya 12 n'olunyiriri lwa 9 nayogera nti kwata amakubo go Danieri kubanga ebigambo bibikkiddwako era bisibbwako akabonero okutuusa ekiseera eky'enkomerero bangi balyerongoosa balyetukuza baliwoomezebwa naye ababi balikola ebibi so ku babi tekuliba abalitegeera
ekino kyenkugambye nti wadde okutegeera n'okumanya
birijjulensibababi
bagenda kuba babi
the evil remain evil
ate tekuli n'omu ajategeera
and none will understand
bw'ogimanya nti oli mubi ne bwe tunaakunyonnyola tulya
if you know you're evil no matter how we shall explain it
ogenda wulira ebigambo eby'oluvuvu
words which are just running in your ears
era nga bireeta bulesi musango
gy'oli and they just bring judgment to you
naye agamba
but he says
mulimu bannaffe
they are our colleagues
abogerako bwati
he speaks of them like this
maso Daniel esula ya 12 n'olunyiriri lwa 10
Daniel 12 verse 10
so ku babi tekuliba abalitegeera
ku babi tekuliba no
no wicked will understand
wadengo okumanya kuze
no knowledge has come
kujjudde wonna
mu
buli kitundu waliwo abamanyi
naye
nkubuulira ababi tebajja
kuwabula
bigenda kuba bigambo bya musango gye bali
kyava
agambe nti enjiri obwakabaka eribuulirwa amawanga
gonnaokubeera
obujulirwa eri abakkiriza bujulirwa bulungi nti bakkiriza obwakabaka
bw'omuntu
eri abatakkiriza bujulirwa bubi kubanga baabuulirwa ne balaba ne batakkiriza
preached and they never believed and they insisted in the unrighteousness
Daniel esula ya 12 n'olunyiriri lwa 10
Daniel 12 verse 10
naye abo abalina amagezi balitegeera
abalina amagezi
they with wisdom
mulimu abo okutegeera nga ffe tulina okutegeera
bobokoloti have to understand no matter what you we have to
katonda kasita akimanya
if God gets to know it
nti wasigalamu ku magezi
that you remain with some wisdom
kwekuwulira eddoboozi lye
to hear his voice
oba osobola okutegeera
you can understand
kubanga owa katonda awulira ebya katonda
but the one of God hears God's words
oluba okutuukako bwe pa
if they reach you like this
otegererawo bino bye bya katonda
you understand these are the words of God
kubanga osigalamu amagezi
agokuwulira
eddoboozi
lye era
n'obukuumi bukuweebwa
obutini naye
bw'ate bw'otuukira ddala mu
kumanya
obukuumi obusinga obungi ne bukuweebwa
era
newankubadde ng'oyise mu bizibu eyo
gy'obadde
naye katonda teyakulekerera
ddala
yasigala akyakuwadde
obukuumi
olw'okubaamu amagezi
agokuwulira
eddoboozi
lye
ng'oliwulira ne bakulwanisa olw'obutamanya obungi obwakulingako naye ate mukama n'amala
n'akuzzaako
tuli mu Danieri essula ya 12 n'olunyiriri lwa 11 era kasookedde ekiweebwayo ekyokebwa eky'ennaku zonna kiggibwawo eky'omuzizo ekizikiriza ne kiyimirizibwa walibaawo ennaku 1229 alina omukisa alindirira okutuuka ku nnaku 1335 naye ggwe kwata ekkubo lyo okutuuka nti okutuusa enkomerero bwe biribaawo
naagambye bino bigenda kuba obunaku ziri ezisemberayo ddala budanieri genda
wuwumule
wano we tuweereddwa omukisa okumanya ebyama by'obwakabaka bwa katonda nga tuyita mu kumanya
okujjudde
naye najjukira abatume baali batandisa omulimu guno
naye
katonda
n'agupoozinga
ng'alaba aba amalala wakati awo
mukubo
agamba tulindeko tusindikirize
mumaaso
jjukira kino akinnyonnyola
lwaki
ebigambo ebyo teyabibikula mu bbanga ate wakati awo
kubanga
abatume baali batandiseeko kubanga ennaku z'oluvannyuma zatandikirawo okuva yesu bwe
yajja
ng'ali ku musalaba ez'oluvannyuma ezisooka zaggwako
ne lutandika
ennaku
z'oluvannyuma
naye ate ezisemberasemberayo ddala
eri
gye
zisembeye
y'erina okuba okumanya kuno
era
nga bwe twali tuwulira ku batume
bwe
baali babuuza mukama waffe
yesu
lwaki yali atandise okuba nga ababuulira ebintu mu
lwati
nabagamba mulina omukisa kubanga bannabbi nga ba
Daniyeri bagezanetubagamba
ogende mumule
katuwulire
wale eno mu Matayo 13 kyo tugezeeko okukuuma omulimu guno nga gw'omuwendo
mungi Matayo
13 munne olw'ekkumi
Matayo esula ya 13 n'olunyiriri lwa 10
Matthew 13 from verse 10
abayigirizwa ne bajja nebamugamba nti kiki ekikwogeza nabo mu ngero.
Lwaki bali oyogera nabo mu ngero?
Why do you speak with parables with them?
Ankuwulira olaba.
You see, my friend,
endagaano enkadde yonna yonna,
all the Old Testament,
ebigambo byabo biri mu ngero.
All their words are in parables. Proverbs.
Biri mu bigambo eby'amagezi amangi nga galiko siilu.
Very high wisdom with seals on them. That's why they call them the words of the parable. The word parable,
in
it are hidden words of wisdom. Let's get explained of it. Let's get Proverbs. Proverbs chapter 1.
Then
we come back what to know what they mean.
Engero esula esoka n'oluyiriri olusooka. Lugamba engero za Sulemaani mutabani wa Dawudi kabaka wa Isirayiri. Okumanyanga amagezi n'okuyigirizibwa.
Muti mu ngero mubeeramu ki?
In the Proverbs is not with wisdom.
Kumanya amagezi, okutegeera n'okuyigirizibwa.
And insight.
Ngero esula esooka olunyiriri lwa kubiri. Okwawulanga ebigambo eby'okutegeera.
Nti mubaamu mu kigambo
ngero. In the word proverb.
Mulimu okwawula ebigambo by'okutegeera.
It involves separate words of understanding.
Kakati kubuuzibwa mu olugero awo n'abagerera olugero.
And that he made a parable for them.
N'osigala ng'osoma olugero.
And you remain reading a parable. Tolitegeera ennaku zonna. You will never understand.
Aba ayina ebigambo by'okutegeera byaterese
omwo. Words of understanding is kept in there.
Eby'okuteesa.
Words of counsel.
Eby'amagezi
amangi. Words of high wisdom.
Eby'okumanya.
Words of knowledge.
Kyovula bakugamba endagaano enkadde yonna.
As I said, all the time, Old Testament, it appeared in parables.
Ebaleeta akaliga.
And they brought a lamb.
Yes, we have
praise Jesus.
Awo Ibrahim bwe yali awayo Isaac.
When Abraham was offered
Isaac, n'aleeta akaliga n'akawaayo.
God brought a lamb.
Nga lugero lw'amaanyi nnyo.
It's a very high parable.
Okukebera nti akaliga ye Yesu.
To check the lamb, it's Jesus.
Nakikutwalira omutendera.
And it takes you a level.
Awo ne bakola ekikondo ky'ettaala.
And they made a lamp stand.
Nga nalwo lugero lw'ekinyonyi ekikondo ky'ettaala.
The lamp stand means what?
Ngatibasobategeera bali ku mwoyo omutukuvu baba
waddeomutegeera
omwoyo w'amagezi wokutegeera
alugero
lwennyini oluwedde
emirimu
wabula mukama yabagabe bakole ekikondo
ky'ettaala
kibeereko emimirumu
bulanki
ati olina kujja eno mu kitabo
ky'okubikulirwa
Revelation 4:5. Ebikondo by'olabye by'ettabaazi omusanvu.
Seven lamps of stands of sin.
Y'emyomusanvu egyakatonda.
They are the seven spirits of the Lord.
Kyokka amannya ate baagawa mu Isaiah 11.
The names were given in Isaiah 11.
Olunyiriri olusooka n'olwokubiri.
Verse 1 and 2.
Kati obeera osoma ngero
by'otategeerwa. And you read Proverbs, what you understand.
Bw'osoma emyoyo gye.
You read the spirits.
Ate nga tonda bagenda kulaba
gye. You've not gone to see what the lamp stand means what.
Ate nga baakikola eno mu
Moses. And it was made in Moses. Kale
ne kikutabula bulungi nnyo.
And it troubles you very well.
Yesu yebazibu. Naye twebaza Katonda olw'okumanya okujjudde.
Thank God for the full knowledge.
Kubanga kugattagatta byonna ne kuleeta.
Join all and we bring out.
Ngero esula esooka n'olunyiriri lwakusatu.
Proverbs 1 verse 3.
Okukkiriza okuyigirizibwanga okukola eby'amagezi.
Nti mu ngero.
That in Proverbs.
Abanga ayagala okuteeka wansi.
As if wants to lower you down.
Ekintu kikulemye naye ogambe naye kiki ekyo kitegeeza.
But what does that mean?
Kati olw'okuba twali tunabitegeera.
Because we never understood them.
Ogamba bwe nkisomye bwe kiri.
As I've read it is like that.
And you
begin to fall flat.
That's why
the one studying the bones in the valley.
Ezekiel 37.
He sees the bones.
Business.
And elsewhere they see a business which is gotten dry.
But they read the
proverbs. They don't understand it.
Asoma lugero.
Read a proverb.
Kati omanyi bw'oba osoma olugero osobola okulowoozaamu ebibyo.
You can intervene and enter in your own things.
Bw'oba osoma Kayima ne wano.
If you read the Bible here.
Oda n'ofumiitiriza.
You get that imagine.
N'oga kati wa Kayima.
Now.
Kati awo. N'ofuna okubikulirwa okwo.
You get a revelation of yourself.
Kubanga ebyo bi story.
Those are stories to you.
Ezo si ngero.
Those are not proverbs.
era oyo sitaani yaleeta ago agantu ge n'agayita engero bwe nali ndabyeko olugero olutuufu maama yatubumba abaana musanvu maama yatuzaala abaana
musanvu
n'atubumbira obukulenge
musanvu
Elias akakwe mukyala.
The one who crushes own to be judgment.
Babusindikire sewazi kabuli.
They will send them to the ape to eat them.
Abana omusanvu gye miyo
musa. The seven children, seven spirits.
Amafuta gago ge gali mu busuwa bo bya
yefe. Oil is what is in the pots and it's us.
Buri iwo moyo ne bakusingane tabaza nga temuli.
Your spirit they find the lamp having nothing.
Sewazi kabadoni mulinde
beast Abaddon wait for him. That's the parable I saw wisdom and understanding.
But it says,
now the beast of
Abaddon.
That is Abaddon. You know his appearance is just like
that.
As his lion, but you can't understand it.
The
horse.
And the head is
like a lion. All these things are just like that.
Yes, he was
raised
Jesus. Naye kitunza kugamba wa
Ruganda. What we can tell you, brethren.
Ebigambo byengero tumitwala ngebi okusaka.
Parable, don't take them as a joke.
Iyo no yendagane nkatte.
That is the Old Testament.
Buli kigambo kyosoma keki.
Every single word you read there,
dada buziba.
It goes deeper.
Banga kitukuzibwa emirundi musanvu.
For it is purified seven times. It's the seven spirits.
Engero esula esooka n'olunyiriri olwokusatu nti okukkiriza okuyigirizibwanga okukolanga ebyamagezi obutuukirivu n'okusala emisango n'okugobereranga ensonga okuwanga abatalina magezi bukabakaba omulenzi abeerenga n'okumanya n'okuteesa ow'amagezi awulire yeeyongerenga okuba n'okuyiga
nti ebintu byengero bwe bantu bazinyonnyola
parables are explained like that
era bakubuuza nti engero kyeki
and if they ask what's the parable
ng'oddayo ng'otandikirawo mu kitabo kyebayita engero
from the book of the proverbs
onyolisooka ng'otandika
proverbs when you begin to explain
onyonnyola kyebayita engero
kali explain what they call the parables
kati bali bamubuuza
now they're asking him
why abantu bano yogera nabo mu
why do you speak with parables to these people
baba bakwesemu amagezi maji
okutegeera wisdom and understanding in it
Have
to humble and ask, what does this mean?
Let's read and hear.
Matayo esula ya 13 n'olunyiriri olw'ekkumi.
Matthew 13 verse 10.
Abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti, kiki ekikwogeza nabo mu ngero? N'addamu n'abagamba nti, mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu naye bo tebaweereddwa kubanga buli alina aliweebwa era alisukkirirawo naye buli atalina aliggibwako n'ekyo ky'ali nakyo kyenva njogera nabo mu ngero kubanga bwe balaba tebalaba bwe bawulira tebawulira
Isaya
Isaiah 6
kuva ku lwa musanvu
from verse 7 to down
so tebategeera naye Isaya bye yalagula bituukiridde ebyayogerwa nti muwulira buwulizi naye nti muliwulira buwulizi naye temulitegeera
olabye ekigambo okutegeera n'okumanya
ekivaabawulira
gye bali era babeera
babi
Niyo kutegira tebategira
understand it never.
Kyabaka mbeso kuba bito kuli banomu ali tegira.
Even no one will understand. Niyo
kokuli abajja
kuli. But hearing they will hear.
Matayo sura ya 13 nyirwa 14. Mulira babulabi naye temuliyetegereza.
Okula abajja nakulaba.
See they will see.
Kubanga bino byonna tujja kubiteeka.
All those who shall put them there.
Ebipande babirabe.
They will see the images.
Guru bwetu bweriri.
And the heaven is like that.
Naye wanna ebintu bya guru.
Things of heaven.
Yabasubiza tuno kula
mujja kula. Promising they will see.
Tulimbiro bya kula.
We are seasons of seeing.
Yes, we have
praise Jesus.
Bagenda kula buli kintu nga tukirese wano.
Everything we brought in here.
Orders of guru.
Orders of heaven we bring.
Jerusalem.
Jerusalem.
Kuna hiyo kula bala baba.
And they are just in that.
Ninga tebagala kwetegeleza wado
kutegeleza. Don't want to perceive anything.
Tebagala kuyingiza
mtu. Don't want to perceive anything in there.
Tebagala kupomana. You know fetuva mu miracle.
We come from miracle.
Yes. We are from victory. Okay.
We come from victory.
We are not from Norwich.
We don't have from Norwich.
Everyone has his own ministry and services, okay? For you, we are for Norwich
ministry.
For us, we are miracles. We are
healing
ministry.
We are healing ministry. They will see, let me tell you. Even now that we brought that they see,
they are
going to display them in the entire world that they see them. But
they're
four living creatures.
I don't
know whether some understand. What is that? I heard that they're in heaven, but I don't want to know. Hear the word, but they never understand.
They
will see, but never perceiving.
The
person of God, even they just reach here. Just like this.
Jerusalem.
Jerusalem.
No,
I want to know. Those homelands? Now we pass where? And we enter there. God wants to understand. Don't just see an end there.
Matayo esura ya 13 n'oluyiwa 15.
Matthew 13 verse 15.
Nti muliraba bulabi naye temuliyetegereza. Kuba omutima gw'abantu bano gusavuwadde.
Basavuwala ddala enjiri
gusavuwala. So with that gospel which makes them get fat like that. We shall see the other day. How did they get corrosed and fat? They heated them with and they put them in them in the entire world. And therefore heating them up. And that heating
causes
them not to have time for understanding. They are heated.
Oh, yes, we can
read the scripture.
Oh, yes,
Heated up.
But
no more understand.
Sober,
people got heated up. And they told
them,
which are heating them up.
Wait
until Sunday.
God bless.